samaki wa majini, nami Mungu kanipa pa kukaa kando yako. Nina furaha na amani, mapenzi ya dhati naye nipa sijawahi ona. Ndani juu kifo cha mende chali, party to party, Monday to Monday. It's my birthday. I've been around the world, but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
I've been around the world, but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love. Oh, baby. Helewa wewe, wewe, wewe wangu wa moyoni. Ulivonjaza dipo moni, hakika wengine sio. Wewe zawadi, wewe wa thamani, kanipa Maulana, oh Maulana. Wewe zawadi, wewe wa thamani, kanipa Maulana.
Such kind of love, such kind of love, such kind of love.
I've been around the world, but